man. Standards. God, I have a weakness. I know my cash. Stand to cash. Everything pile lum shova. Elusale na malio shoni la. God, angwazi ukubeka insimbi yami phansi labo lova bazongiphula. But one thing for sure, mangihlangana nabo. Besides, God, if I die, umntwana uzodlala. Baba, it feels good mangabe ngivayisele off imali. But you know, ukuthi ngithola ngegazi. Inyembezi zeyintandane nesiqalekiso sabafelokazi phezu kwami. On Saturday, avange bona ibale lami emathuneni. Inhliziyo yami igaya ibozi. Khumbula leyo mini yobumnyama. So God, uyazi ngumoni. Alayi sizomxolela. Uma ngilala ebusuku uSathane ungihlebele amaqhinga. Angivuke ekuseni ngibhodla indlala. Cela ukuthi ungenze okhethiwe ngifane nendodana. Zomele impendulo yakho. But until then, ukhathelele kuthenjwa. Amen. Sivale bani.